Bona baningi ngabaputha nobe ngalifuna futhi baningi inhliziyo yamase bayiphula manje sengifuna wena wedwa sthandwa sengifuna wena wedwa mntana
Futhi baningi inhliziyo yamase bayiphula manje sengifuna wena wedwa sthandwa sengifuna wena wedwa mntanomu.